Salawo mi ga gbedona me xom tso mia novi kpe mia be subola Reverend Emmanuel Akpo ala monti ndia ana tanya ipo maunya bana Jesus will fulfill the promise confirmed among the prophet. Jesus will fulfill the promise among the prophets. Yesu Kristo a ngbedudu yu kata nyagbori la udu a Yesu Kristo nya nwuna o. Hallelujah. Ngbe yu kata kata nyagbori la udu la Biblia ma Yesu Kristo a inya nyagbori nyagbori yu kata pa mavava. Ne mi ku Musa fa gbalama anyagbori ku re Yesu. Ne mi ku Jeremiah anyagbori ku re Yesu. Ne mi ku Isaiah anyagbori ku re Yesu. E mi ku Amos anyagbori ku re Yesu. Anyagbori vuvuvu la Biblia ma ku re apeto Yesu. Gaka Yesu Kristu o jijia pe do yo kata o va wo ye nya nya gbodi yo kata pe ma va va. Praise the Lord. Amugbu nya di folofa to megbe amugbu nya di folofa ndre megbe ga ke nya gbodi yo kata va ma le Yesu Kristu ma mia ku Isaiah tawide ke Bikbigba agroba atilo aj achu Isaiah fwe atitapuma aye jaja ajo achu fwe kauma achaku aye yahuwa fwe gbogbo unyakple gomzese fwe gbogbo adamdede kple musan fwe gbogbo si jaja ple yahuwa vovo fwe gbogbo ano aji aye yahuwa vovo anyuan madro fonu da nusi efen kukona lanu o. Aleluya. Anyayi uwe Isaiah gloya yeka Isaiah unyayi ugloma amu gada ume nyabana Yesu Kristu iko bonava jijiga ifo nyawenye yao. Amen. Ayika Isaiah nyaye ugloma amu lukusam umanyaba Yesu Kristu ya ubonava jijiga ifo nchi nyawenye yao ngodumu. Nemye kumi yo kata u blola te faya la, u kata u jagole ye swama. Bikwe faba ye huwa fa gbogbo. Nya, ple gomo se se fa gbogbo. Nemye mu ya ujima, ye kwele ye swama. Adam dada, ple musa fa gbogbo. Adam dada, kpe ŋusẽ ƒe gbɔgbɔ ele Yesua me. Eye Yehowa vovo anyo enu ele Yesua me. Madro ʋɔnu ɖe nu si eƒe nuku kpɔla nu o. Praise the Lord. Nu yawo katã wodze go le Yesua me. Isaiah gblɔ nya yewo anye ƒe lɔfa de anye ƒe lɔfa andre megbewo hafi wova dzi ɖe la Yesu. Nɔvi ma nu yiwo fiam wo bena nenye be nenye Biblia srɔ̃la tututua na wo tiatia be Aƒetɔ Yesu la enye xixa katã ƒe mɔkpɔkpɔ. Nenye be netuɖu nyanyawo katã tso kɔsi ɖe yi kɔsi ɖe tso kɔsi ɖe yi kɔsi ɖe akpugo be enya yiwo katã gblɔ mele nua wo dzosim ɖe Yesu Kristu ƒe Aƒetɔ nyenye Yesu Kristu ƒe ɖela nyenye Yesu Kristu enye xixa katã ƒe mɔkpɔkpɔ. Ne bi la adzafɔku, ne kpoe la agbesu asio. Aleluya. Ne miekpɔ Ezekiel tabla tɔvɔna kpikpi bla vevɔ tɔ gblɔ nya ɖe. Egblɔ le afi ma be maɖo kplɔla ɖekawo nu si nye nye subɔla David. Maɖo kplɔla ɖekawo nu si nye nye subɔla David ne wɔ nyiwo eye anyiwo eye wɔzu wo kplɔla. Nye Yehowa manye woƒe mawu eye nye subɔla David anye amegã le wo nu dome. Amen. Nye Yehowa ye ƒo nu. Mabla ŋutifafa ƒe nu kpli wo eye maɖe lã wɔdawo ɖa le anyigba la dzi. Ale be wonɔ dedie le gbegbe eye wotsi avewo me adɔ. Mayi ɖa wɔwo kple nye togbɛwo ƒe ŋutu katã sia eye mana tsi nadza ɖe edza yi. Praise the Lord. Nyagblɔɖiawo katã woku ɖe Aƒetɔ Yesu ŋu. Nyagblɔɖi gagaga yiwo katã woku ɖe Aƒetɔ Yesu ŋu. Mawu ye ŋugbe yiwo katã dom be yeakplɔ wo yeaɖo kplɔla ɖekawo ŋu yika nye David. Ame fia be David ƒe laina mea ye yesugbɔna dzɔdzɔ ge le. Ta Mawu ŋugbe dom ne dukɔ katã be yeanye lã wɔdawo nenye be ama ko Yesu dzi se la evo le gbɔgbɔ vɔwo si me. Aleluya. Eya ta nɔvi toɖola lɔlɔ̃tɔ Yesu Kristua xixa ƒe mɔkpɔkpɔ wònya. Nyagblɔɖiwo katã ku ɖe ŋu. Wo katã wova me. Eya ta ne kpo Yesu kɔ kpo nyagblɔɖiawo katã. Ne kpo Yesu kɔ kpo ŋugbedodowo katã. Ne kpo Yesu kɔ kpo agbe. Labe ŋugbe yiwo katã Mawu do la, ewɔ wo to edzi. Elabe Mawu medana le akpa o. Ta Isaiah gblɔe Jeremiah gble, Nehemiah gble, Musa gble, Joshua gble, okata udu baji, banka kamamle ya umala, afoto Yesu anya kplora. Ma blank ti va 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 nuklio. Eye ma de la wada oda la nyi gbalaji. Ma blank ti va 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 nuklio. Eye ma de la wada oda la nyi gbaji. Enye ye huwa yi fun. Ema tebe ma hu fun. Amare kema gat atrio. Ema tebe ne ma hu du nana. Ame gbeto mate ŋu atre ta Yesu Kristo be xixa me vava ɖuɖu nye li tsu gbaɖegbe ke hafi wo va edzi gɔ hã eya ta Biblia be tsu gɔmedzedzea me ke la enya la li enya la ye nye Mawu enya la va do ŋutilã. Ele mia dome. Ezo amegbetɔ. Ele mia dome. Wokpɔ amegbetɔ ƒe nuwɔna le ŋu. Nɔvi nuka tututu ye ame me akɔ ne wofia le nyanya yawo me. Nuka tututu gakpɔtɔ yi ke meme gase yi ke nate ase Yesu Kristo gɔme. Ta ame yɔyɔ wɔnɔ be wo tsatsia. Wo tsatsia gama kwe nye ya ne wo ɖeɖe kpɔkpɔ bena wo hana dogo tso xixe vu ɖi asi me age ɖe agbe la me eɖo to reve Emmanuel akpɔ nɔmba nye 024-6938-177 024-6938-177 papa akpe na wo ŋdi ya o menu veve wo nublanyi kpɔkpɔ ye nya dzi nɔ ge ye bena ma ɖe sia wɔ wo dɔ ɖe dzi bena wɔ ko ɖokui na gbe mavɔ le Yesu be ŋkɔ me baba.
Yes, we're gonna love. Yes, we're gonna love. Yes, we're gonna love.